Oh yeah, babako on the daima nitakupigania +255+255 hiyo kodi wanaitamania +255+255 ni fahari ya Mtanzania +255+255 taifa letu la kujivunia siku kiwaza nje ubongo ndo tagundua kuna mali kama bongo japo tunakichafua kama vumbi la makongo tatizo dele kijiti tunapeaga mambongo toa kodi someka wapi mnakula bata kwa mkopo wasongesha majukumu mengi nalipa kodi na somesha nafanya kazi alafu mshahara nakopeshwa nchi na uzo bona lala una koroma badala ya kuchachuka kama wine ya Dodoma wengi wanapambania tu cha kubonya and nobody's got maana madogo wamehamia Sodoma wapo vibaya wanaoitumia power ila bado hainivunji moyo hari wala nia nakupenda kama kawa sitaachwa kuchezea na daima nitakupigania +255+255 hiyo kodi wanaitamania +255+255 ni fahari ya Mtanzania +255+255 taifa letu la kujivunia +255+255 una rangi njano kijani nyeusi na blue uzuri wako mizani ni chini na juu na washajua vile haupendagi makuu wanakumiza wakikuliza kitu gani utadu beautiful Victoria ziwa kama nyasa tuna enjoy tukikuzungukia kama NASA mererani tushatumbukia mpaka manta shida wachache ndo wanakutumia kama dasta first love ulianza na Julie dadake akupenda ndo ule ugomvi na nduli kabla kufunga pingu za maisha na kufuli John katikati ya sherehe akaiaga shughuli it was sadness nigga alikuwa nguli japo tuliwish ungemdetigi Edu wa Munduli maybe maisha kwa singe kwa in danger safe zaidi ya enzi ya alimrisho na benja unajaribu kukimbia na upati cash miaka na kwenda mahusiano yako bado cash cash na vile mama amekuwa antichrist suluhisho ni pastor antipas daima nitakupigania +255+255 hiyo kodi wanaitamania +255+255 ni fahari ya Mtanzania +255+255 taifa letu la kujivunia +255+255